Mwalimu aliniambia wanafunga shule on 27th na kumetoka shida. So nisistuke, mtoto yangu amedungwa kisu na wenzake na hawajui wafanye nini. Nikasema saa tatu kwa nisafi kwa hospitali. Nikaona mtoto yangu. Nikaona alidungwa na kisu vibaya kwa tumbo. Amedungwa on the left side. Ikadunga, ikaguza figo, ikaguza main intestine.
Aliona vijana wawili wakipigana, na one is from his class, he's a class prefect, na alikuwa ameshikiwa kisu kwa shingo. So out of humanity, akaenda kumsaidia, akakikuyu mwenye alikuwa na kisu. This guy akamgwara mguu na kisu, then akiamka chini juu alikuwa amekikiwa na brother yangu akaanguka chini. Now this guy who had a knife kuamka akamgwara na kisu, then he stabbed him and he ran away. So from there we still don't know what exactly happened to a point where ukijana anakuja shule na kisu. That's what we are yet to know.
Mimi nalaumu shule, ndio. So kulaumu yangu shule, wanisaidie kwa kulipa bill na kufanya kila kitu kuhusu mtoto yangu, juu maisha ya mtoto sijui baadaye itakuwaje.